madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta kulan kula yeeshay aqalka madaxtooyada dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta. Kulankooda kadib ayay labada madaxweyne qabteen shir jaraa'id oo ay saxaafaddu su'aalo ku weydiiyeen. Su'aalahaasina ay uga jawaabeen, Obama ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya uu yahay urur la wiiqay awood ahaan, laakiin weli halistiisu ay taagan tahay. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan kooban ee shirka jaraa'id ee labada madaxweyne inooga diyaariyey.
Mahadsanid Ismaaciil. Labada madaxweyne Obama iyo Kenyatta ayaa waxay sheegeen inay kala saxiixdeen heshiis xoojinaya cilaaqaadka labada wadan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in labada wadan ay wax badan wadaagaan.
Our discussions affirm that Kenya and the United States share deep values and many areas of critical interest.
Wadahadalladeenni waxa ay hoosta ka xariiqeen oo ay xoojiyeen in Mareykanka iyo Kenya ay wadaagaan waxyaabo qoto dheer oo ku xiriira danaha labada wadan. Waxaanu nahay bulsho u furfuran dimuqraadiyadda, waxaanna rabnaa in aan arrintaas xoojino. Waxaanu ka wada shaqaynaynaa la dagaalanka argagixisada dunida ee doonaysa in ay burburiso habnoololeedkeenna. Waxa kaloon aragti ah ka midaysan qabnaa xagjirnimada hubaysan iyo amar ku taagleynta.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay in labada wadan ay yeelanayaan xiriir ganacsi oo ay ka wada faa'iidaan labada shacab ee Mareykanka iyo Kenya.
The United States is a country of entrepreneurs with a unique capacity to build transformative businesses.
Mareykanku waa waddan ku dhisan hal abuurka ganacsiga oo leh awood aan cid u babac dhigi karta aanay jirin oo ku aadan qaabaynta ganacsiga. Waxaan ku rajo weynahay in hal abuurleyda dhaqaale iyo shirkadaha maalgashiga ee Mareykanka ay garowsan doonaan fursadaha dihin ee Kenya iyo guud ahaan Afrika.
Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale sheegay ee shirka jaraa'idna ka sheegay in Kenya ay leedahay saxaafad xoog badan iyo bulsho rayida oo cod leh.
First, I want to salute the Kenyan people for their hard-won progress in strengthening their democracy. Millions voted for the new constitution, one of the most progressive in Africa, with its strong protections for...
Marka ugu horreysa anigoo salaamaya, aan ku amaano dadka Kenya guusha sida dhibka badan lagu gaaray ee ah xoojinta dimuqraadiyadooda. Malaayiin baa u codaysay dastuurka xusub oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Afrika oo difaacaya xurriyadda hadalka, xurriyadda isu imaanshaha iyo saxaafadda, iyo dastuur ku dhisan sinaan ka soo horjeeda faquuqa.
Madaxweyne Obama wuxuu sidoo kale sheegay inuu sii xoogaysanayo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya labada wadan Mareykanka iyo Kenya.
And today President Kenyatta and I agreed to expand economic partnerships between our peoples that can provide broad-based prosperity. We will extend student and business visas for up to 5 years for Kenyans traveling to the United States.
Maanta aniga iyo madaxweyne Kenyatta waxaan kala saxiixnay heshiis dhaqaale oo aan ka wada faa'iideyno oo barwaaqo u horseedaya shacabka labada wadan. Waxaanu isla garanay in fiisayaasha aan u kordhino ardayda Kenyaanka ah iyo weliba ganacsatada labada wadan muddo 5 sanadood ah.
Maruu ka hadlayay madaxweyne Obama arrinta musuqmaasuqa ee la hartay hay'adaha kala duwan ee dowladda Kenya ayuu yiri.
Together we are confronting insidious threats to Kenya's prosperity. President Kenyatta, I want to commend you on your announced commitment to rooting out corruption.
Waxa si wada jir ah nooga go'an in aanu la dagaalanno halis weyn oo ah musuqmaasuqa la hadhay horumarka Kenya, si aan u xoojino dhaqanka, isla xisaabtanka iyo xaal quudashada, oo aan xoojino hay'adaha dowladda.
Maruu ka hadlayay xiriirka military ee labada wadan ayuu Kenya ku amaanay madaxweyne Obama doorka ay ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo martigelinteeda qaxootiga faraha badan ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya.
On security, the United States and Kenya are already strong partners. And today we reaffirm that we stand united in the face of terrorism.
Marka aan ka hadlayno amaanka Kenya iyo Mareykanku, goor horeba waxaan nahay bahawadaag dagaal kula jira argagixisada, gaar ahaan waxaan ammaanaynaa doorka ciidamada Kenya ee la dagaalanka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo sida ay Kenya u martigelisay qaxootiga Soomaalida ee dhibanayaasha u ah argagixisada.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo Kenya ay meel uga soo wada jeedaan la dagaalanka argagixisada mar uu ka jawaabayey su'aal ay warbaahintu weydiisay oo ahayd gacanta uu Mareykanku ka geysan karo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab ee Soomaaliya.
There has been extensive and effective counterterrorism cooperation between the United States and Kenya, dealing with primarily threats from al-Shabaab, in part because of the actions that we've taken, not just with Kenya, but with...
wada shaqaynta Mareykanka iyo Kenya ee la dagaalanka argagixisada wuxuu ahaa mid xoogan oo wax badan taray anigoo si gaar ah uga wada shaqaynayn annagoo si gaar ah aan ilaahda uga wada shaqaynaynay la dagaalanka al-Shabaab waa koox awood ahaan la wiiqay xiriirkeedii gobolka iyo shabakadaha kalena waa la burburiyey laakiin taa kama dhigna in halistii ay meesha ka baxday weli weeraro ayay fulin karaan marka aad eegto tiradii ay ku weerareen jaamacadda Garissa iyo Westgate ma ahayn mid badan haddana waa adag tahay in qof doonaya in uu dhinto laga horjoogsado beegsiga baraha nugul ee shacabka Obama wuxuu yidhi sababta ay al-Shabaab u soo baxday waxay ahayd in dawlad la'aan ay jirtay balse iminka dawladda ayaa ka jirta Muqdisho oo ka shaqeysa beesha caalamkuna ay la macaamisho
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isna sheegay in dawladda Mareykanka uu ka kaashanayo sidii loo nabadayn lahaa Soomaaliya oo ay ciidamo ka joogaan Kenya shirka jaraa'id ayaa labada madaxweyne la weydiiyay su'aalo badan waxana ku jiray su'aal la xiriirta xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isu galmooday ee Kenya balse Uhuru Kenyatta waxa uu arintaasi kaga jawaabay
in terms of our roads in terms of giving our people power encouraging entrepreneurship these are the key focuses
marka la eego dariiqa aan ku soconno iyo awoodsiinta dadka dhiirigelinta hal abuurka ganacsiga waa waxyaabaha aan sida weyn diiradda ugu hayno sidiina oo kale waa laga yaabaa in marka aan dhibaatooyinka oo dhan ka gudubno in aan eegno kuwo kale oo cusub laakiin haatan la joogo arrinta la xidhiidha dadka isu galmooda ee isku jinsiga ah iyo xuquuqdooda ma aha arrin ku taagan madaxda dadka reer Kenya taas ayaana xaqiiq ah
Obama ayaa shirkiisa jaraa'id uga hadlay kulankii uu xalay kula kulmay Nairobi qoyska iyo ehelada Obama ee Kenya oo ah halka uu asal ahaan ka soo jeedo aabihii
In terms of what I was talking about with my family, mostly we were just catching up. There's a more immediate family that I have known well.
Marka aan eego waxa aan ka bartay qoyskayga, waxaan ogaaday in ay ka kooban yihiin dad diimo kala duwan haysta. Waxa jira qaar aan qaraabo dhow nahay oo aan horey ugu bartay booqashooyin hore. Waxa kale oo jira ilmo adeerro eedooyin aan la kulmay oo aanan hore u aqoon. Laakiin waan ku farxay in aan is aragno mararka qaar ayaa waxa igu adqaadatay waqti dheer in aan la ii sharxo xidhiidhka dadka naga dhexeeya
Madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa booqashada Kenya kadib tagaya dalka Ethiopia halkaas oo uu kula kulmayo madaxda dalkaasi Ethiopia waxaana laga yaabaa inuu la hadlo madaxda ururka midowga Afrika oo uu booqan doono xaruntooda magaalada Addis Ababa